Timoteo nwoma a edi kan tinsia
nko adodo a wo wokonu ase no mu wo wura no mse enidie nyina ase won enyakopon din ni chrechre no ho anwura na ma won a wo wura no magidifo mu won enimti ase wo ye anua no na mom won som won yie ebise won a wonya ye yo no mu biribi no ye agidifo ni adofo ye nom na chrechre na tu ho fubo so obi chrechre foforo na wan pini ye urade Yesu Kristo nsem a eye no ni nchechira ediko nyamesompa mu a wahoran na onim hwe na mom oyare akinyigie ni nokotwira de fremu bani ni tan kunsun kunsun insekuro nipa ho adwen mone manso twa ese nipa wadwen mu aseye na nokre abɔ won a osuse onyamesompa ye adepede na onyamesompa abujuo wo mu ye adinya kese Nyan fa hwia mawi ase nanso entumi fa hwia mfiri mu nkɔ ase e wo nuane ne de ye di kata ye ho a momen no anɔ somayen na won a wo pɛ won ho anya no hwi so hwɛ ne afidie ne nkwase akɔno a enye manipa na twi won kogu ɔsɛye ne ɔyera mu mu na bɔne nyina nhini ni sikapa a ebinum di ye kyerɛ yira akwan na wɔde yia pii wo won ho na wo nyankopɔn nipa de Jani yenom, na ditini ni unyame sumpa, jidie, odo, buasito, ni ojuechi. Kujidie kumpano, so dan kwa wo bo din fre wo, na wo pae mu kanu ye adansi fo pie ni mnumu. Mitufu unyako po mani yome nina kwa, ni kristo pae mu kanu ye din wa adansi ye, ponti yo pilato e ni mnu e ni mse. Piashedi eno so, Madam anase asem bi ma ho kosi enrade Yesu Kristo ahu Yesu. Eno na de obekyre ebra esemu ni ahototumfo okro no. Ahini mu hini ni ewura no mu erade. De ono nko oda nko a owo nim. Ti han a obi nya ho kwan mu. De nipa mu bia nhunu no da. Na obi antumi nhunu no. Ono na enidie ni da atumi wo no. Amen. Ahunya fa owo wiase kasa kire won se won nwini akukuroko se nso won fa won ani nto ahunya de a eni hoda aso na won fa won ani nto onyankopon man ya di nyina manu do so se ye nie no so se won nye yie inya won hu nyuma pafem se won cha de efe so na won santene na won fa nhyehye fa pempanto ho ma won hu nsie daache na waso no kran kwanu mu Oh Timoteo, pɛdeɛ wɔde ahyɛ wo nsa no so, da no ho firi nsɛnhu wu a ɛho nteɛ, ne nimdeɛ a wɔboa frɛ no saa no akyi nyisɛm no ho. Ɛno na ebinom yi kyerɛɛ tree gyidie no ho. Adom ka mo.